Genesis kathi miningi leminyaka ngikhuluma into yojangawe. Sasisithe Genesis kathi miningi leminyaka ngikhuluma into yojangawe. Sasisithe Genesis kathi miningi leminyaka ngikhuluma into yojangawe.
Yeah.